Bugu ya vhuṋa, vhalanda vha mudzimu, tswikiso. Vhaṅwe vhanna vhahulusa vhe vha vhuya vha tshila ndi vhalanda vha mudzimu. Heyi theipi i ḓo vha vhudza zwino tshiphiri tsha uri mudzimu vho vha ita hani vharangaphanḓa vhahulu vha vhathu. Lavhelesani tshifanyiso tshi tevhelaho musi ni tshi pfa itshi tshiga. Tshifanyiso tsha 13. Dafitha mulisa wa vhuhali, Samuel wa 13, ndima ya u thoma, vesi ya 13. Saulo ndi musi e khosi ya u thoma ya Isiraele, hone a ḓi isa phanḓa na u sa thetshelesa mudzimu. Mudzimu vho ṱutshela Saulo vha si tsha mu thusa na khathihi. Ho vha hu na muṅwe mutukana muṱuku, o no pfi Dafitha. O vha a tshi litsha zwifuwo zwa khotsi yawe. O vha a tshi fulufhela mudzimu a tshilaho, nahone o vha a sa ofhi khovha. Ḽiṅwe ḓuvha ndau ya dzhia iṅwe ya dzingu dza khotsi yawe, Dafitha a vhula ndau a tshi dza nngu. O ita nyimbo dza u naka, a imbela mudzimu dzithendo. Dzinyimbo hedzi dzi pfi dziphisalema, nahone dzi kona u wanala kha ipfi na mudzimu, ndi amba Bivhili. Dafitha a vha lushaka lwa munna ane mudzimu a funa vhaṅwe vhanna vhoṱhe vha tshi vha zwone. Saulo o vha a tshi kha ḓi vha khotsi ya Isiraele, hone mudzimu o vha wo no khetha Dafitha uri avhe khosi vhuimone ha Saulo.